Cup thing. Till the sun, I'm back again. Yeah. It's perfect. Acha nikwimbie. Acha nikwimbie. Acha nikwimbie leo. Acha nikwimbie. Acha nikwimbie. Acha nikwimbie. Acha nikwimbie leo. Acha nikwimbie. Sauti yako kama mluzi. Kiuno chako lege blues. Kibodi chako chani confuse. Mpaka na shindo fanya mamuzi. Ili tatizo kwa tutatuzi. Yani acha nikwimbie. Acha nikwimbie. Acha nikwimbie. Acha nikwimbie. Kama umeniloga. Nenda tena kazifishe. Mana penzi limenoga. Inanipamisha mishe. Saki tena mizoga. Mwewe nikipitishe. Baby acha uoga. Tende nikutambulishe. Nikupe visoga soga. Na kula tuzifishe. Acha nikwimbie. Acha nikwimbie. I will give you my care, no matter how dear. Love is what I'm fair. I will give you my care. I like your black hair. It's only little snare. Calling my name, I'm prepared. The love is yours, I'll be there. I'll be there. Acha nikwimbie. Acha nikwimbie. Acha nikwimbie. Acha nikwimbie leo. Acha nikwimbie. Acha nikwimbie leo. Acha nikwimbie. Acha nikwimbie leo. Acha nikwimbie. Mwanzo zilikuwa ndoto. Nikapita na mtoto. Shida nyingi changamoto. Hata uwe mtoto. Kapteni alinambia unampenda kamwambie. Sajenti akanambia hizo stesu sivumilie. IU akanambia cheza naye niangalie. Master plan kamalizia hata nyimbo we mtungie. Na ndiyo maana acha nikwimbie. Acha nikwimbie. Acha nikwimbie. Nitunge nyimbo nikusifie. Mambo mengine nipuzie. Changamoto nivumilie. Wewe baki na mie, milele uwe na mie. Acha nikwimbie, acha nikwimbie, acha nikwimbie, acha nikwimbie, acha nikwimbie. 129, 191, 069, 6M9. Acha nikwimbie, Power, acha tukwimbie. Talented people, leo, acha tukwimbie. MG studio again, acha tukwimbie.
Nakupenda, sito kwacha, ukaenda. Na kipenzi, chamoni, na inkonga, mironi. Acha tukwimbie, acha nikwimbie. Acha nikwimbie, acha nikwimbie, acha nikwimbie, acha nikwimbie, acha nikwimbie, acha nikwimbie.